Your love is sweet. See my baby Nash, see my baby Nash. Your bad money,
Nash Travis.
Apo apo kanyagi, benzi limekolea baby tiagi. Kiuno cha nyegungu wako bi, aki mapenzi yako najifia mpenzi. Oh, kama mapenzi yange kuwa ulevi, ningelewa tilalila bebe, ningelewa chakali chakali tu. Oh, kama mapenzi yange kuwa ulabu, ningelewa tilalila bebe, ningelewa chakali chakali tu. Oh, mwambieni exi wangu, uku nilipo nalishwa vinono vingine vya bahari. Namlisha kinama, mda mwingine na chutama. Ili mradi vurugu vurugu tu, yani vurugu vurugu mbaka nalia.
Forever.